wanifikisha baby oh, kwenye kilele cha mapenzi na panapea napea sape dhamana wezi wanakungopea kungopewa ja ya yeah, utisipendane wanakushawishi na mane wanakaa uchizi kichwane waja oh, waja ya yeah, utisipendane wanakushawishi na mane wanakaa uchizi kichwane niguse bibe hisia zangu ma umenidhibiti Sia zangu ma umeni bibiti touch me wanivuruga na unomo na unomo nipeleke nipeleke show momo tajichanga nikupose mdomdo jina langu lianzisha geuko uwa umetosha umetosha we no special for me kitu tisa ila kumi ujichunge niwaja Yeah, utisipendane wanakushawishi na mane wanakaa uchizi kichwane waja oh, waja yeah, utisipendane wanakushawishi na mane wanakaa uchizi kichwane niguse bibe hisia zangu ma umenidhibiti Sia zangu ma umenidhibiti touch me touch me niguse bibe sia zangu ma umenidhibiti niguse bibe sia zangu